yagalira siwola biramunogo mukwano mujoko usula kumkenke ngolobozo yo aliyebunaira ebyokulya kulu okula bingi nyo neweteekateeka kugambi neweitaka buli kaseera nooba mukusuubira nti oba tukati omukwano gwo ne guba mu lusubo buli akakubye bweru n'ositukan newetereza nkugambye nooba ku bunkenke obutagambika munoobongo omuzama
wakatemeleko nagwo mponya okulinda mponya omukwano gwa kokonyo nyebakyokokonya bambi tondeka kubanzeka ndyero kuli mu bwetaavu labayo bwenkonze labayo bwentawa labuyentawanya
sijja kusirika ntunke n'okukoka nzigwewo ngumikiriza ntuse wenkoma okufuna otulanduru nsula nkukunadde nga bakyonkabya ongandaze wandayirira ntyo n'obanga nange nonkakasa nti tolimba ku lusegere byewalayiranga byandawa
akatembeleko nagwa mponya okulinda mponya omukwano gwa kokonyo nyebakyokokonya bambi tondeka kubanzeka ndyero kuli mu bwetaavu labayo bwenkonze labayo bwentawa
seke mutukuma obukule nga bwe twakolanga ombaneko obulamu bwange budde mu nteeko omukwano gunnuma guti gunakkakana nkimanyi ononya nsimbi naye bwe zituuse zimmazeeko emizama
okakatembeleko nagwa mponya okulinda mponya omukwano gwa kokonyo nyebakyokokonya bambi tondeka kubanzeka ndyero kuli mu bwetaavu labayo bwenkonze labayo bwentawa labuyentawanya
sijetegera kulira sijeyinza gwe ndwalo kwagala gompooyawooya olimu ekyama ekikufuula omwawufu ku balala iyo iyo laavu yo gitwale iyo iyo laavu yo gitwale kasonsomolera nnabuka ng'eritwalitovuwa ambulansi.